kun sagalee ameerikaati. sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2 fudhakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. akka maltan hordoftoota keenya
kanattaansuudhaan kan dilbata yeroo mara dhiyaatu qophii dargaggootaatti ceena.
Qophii dargaggoota kanarraa keessatti dargaggoo jenereetara ofiisaatiin of humneessu yookaan chaarjessu kalaqe kagalmoo daawwit dubbisuun gabaasanu ergi dhiyeessina.
Dargaggoo Fedhasaa Shuumii lixa Oromiyaa godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidoolloo ganda duwwaa 3tti dhalate. Dambidoolloo maatii miseensa 10 qabu keessattan dhaladhee guddadhee kan jedhu Fedhasaan xinnummaa kaasee hojii kalaqaa irratti xiyyeeffata akka ture hima.
Ani walumaa gala kalaqa 47 angaarraatti kanaan kalaqe. Isaan keessaa kalaqoonni irratti xiyyeeffadhu akka kutaa 3tti qabadhan jira. Akka 3tti jechuudha. Kalaqa 3 keessaa kalaqa ijoodha jedhu inni jalqabaa energii anama hojjadheedha jechuudha. Jiranii jiran amma hojjadheedha. Inni boodaan jirummoo boodumaan gaafa gadi bahaa dhaga'amu. Inni sadaffaan immoo laabiraatoorii siistem pilet gurupii kan jettu fayyaa irratti kan hojjetudha. Namni tokko gara mana yaalaa gaafa deemu. Utuu dhiiga isaan buusin ashaaraa qofaan gartuu dhiiga isaatii qulqullina dhiiga isaatii kan adda baasudha. Isa kanaan immoo sadarkaa naannoo sadarkaa federaalaattis deeme yeroo sana obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa harkaa badhaasa fuudheera laabiraatoorii siistem pilet gurupii sanaan jechuudha. So xiyyeeffannoon koo garuu energiidha waan ta'eef laabiraatoorii siistemiin koos energiidhaan hojjeta. Energii jechuun lafee dugdaa addunyaa kanaati. Addunyaan kuni kan isin ittiin socho'uuf wal nagaduuf diinagdeensi guddichuu danda'u kamiyyuu energiidha jechuudha. Energiin hin jiru taanaan qonnaan bulaan lafa jirutti dhaabbata. Guddinni biyyaa lafa jirutti dhaabbata. Waa hedduu fayyaan barnoonni iddoo jirutti dhaabbata jechuudha. Kanaaf wanti guddaan energii kana waan ta'eef energii irratti xiyyeeffadha jechuudha. Warreen kaan egaa waan inni ijoollummaa irraa kaasee kalaqe yoo sitti beeduudha. Jalqabbi koo soofaa wayiin kalaqe. Sattaanuuni tarbaayinii kalaqe tarbaayinii kan doonii bishaan irra deemu jechuudha. Ittaanee doonii bishaan irra deemu sana immoo gara ambulaansiitiin jijjiire ambulaansii fayyaa jechuudha namoota dhukkubsattoota deddeebisanii. Ittaansuudhaani konkolaataan hojjedhe sirrii fi konkolaataa kan jettu tokko ishiin hojjedhe ittaansii bilbila raadiyoo duriirraa raadiyoo maduriitu jira firii bilbila firii ta'ee hojjetan hojjedhe mana barumsaa keessatti jaarkaaniifaa kanaa wantoota adda addaa raadiyoo irraa walitti fideen bilbila hojjedhe. Isa taanee TV Dambidoolloo kan jedhus illee hojjedheera. Gama faniitiinis wanta qilleensa nuukin waa hedduudha kan hin hojjedhe mana barumsaa keessatti jechuu barbaadeedha. Jalqaba sii kaaseen ture yoo batteetta ta'e barnoota wanti addaan kute rakkoo hawaasummaati jechuudha. Maatiin si barsiisuu irratti hirmaannaan isaanii dhiibbaan isaanii guddaadha jechuudha. Maaliif nuti maatii 8 walumaa gala haadhaaf abbaa taanii 10 taanii maatiitti galla jiraachisuun iyyuu hagam ulfaataa jechuudha. Maatiin immoo utuu jireenya mataa isaanii fooyyaa qabaatanii nun rakkisu ture garuu wal barsiisuu irraa kan ka'edha kan hin barnoota addaan kutee rakkoo hawaasummaa irraa kan ka'e kun yoo taalte jireenya kee irraa gara booddeetti yeroo ta'e tarkaanfii kee booddeetti si jalaa yeroo gototuu danda'a. Haa ta'u garuu ijoolleen barsiisee yuunivarsiitii keessatti waaqayyoo fagalatu umriimaa ijoollummaa koo kanatti. Aarsaa guddaatti kaffalee xiiqeeffadhee obbolaa koo barsiisee biddeenarraan ga'eera. Riilii kun immoo ana duwwaa gammachiisa osoo hin taane gamtokkoonni mootummaallee gammachiisuu qaba biyyallee gammachiisuu qaba nama tokko jabaattee barsiistee biddeenarraan geesse jechuun har'a ijoolleen kun dhukkubsattoota meeqa yaalaa jiru riilii jechuudha. Ani wanti waaqayyootti gammadu jechuudha. Obboleettiin koo ogeessa fayyaa taatee kan isheen namaadha kan isheen yaalaa jirtu. Obboleessi koo faarmaasii ta'ee namaa fi kan qoricha kennaa fi jiru. Kun gaafa laaltu gara hawaasaattis yoo fudhatte baay'ee bu'aa guddaa buusuu isaatti kan hin gammadu jechuudha. So kanaaf obbolaa barsiisutu gara booddeetti naggatatisiin jechuudhaa. Wanti hojjedhee barsiise si gaddisiisuu danda'a. Seenaa nama gaddisiisu baay'ee hin dabarse. Jireenya mana nama maal akka fakkaatu namni hojjeta hin beeka. Hojii humnaa jechuudha. Hojii humnaa osoo hojjette mana namaa jechuun hojii daabboon hojjedha. Halkan daabboo hojjechaa buleen guyyaa baraadha. gafal kanda boche chaguya baratu irriban qabdu fedin barnota sikisajira fedin wa kalaku sikisajira gamto ko wa kalaku yadda gamto ko barnota yadda gamto ko jirenya kemo achuf gati budda kafal da jetu kana kana wal qabate manne barnota kis baratu kisatti leftin ha hojjedu barsisoto mamaranu sasanati fida kaniniti manun sarra baratu da kanin mana saniti gale hojjedu jechuda barsanga suqocho dedamu asan buran halkan dabo jechangu ya baratta manabum saga fandemu halkano jetambula natti baria abam tika benyansu leero fani nabuketa ani irbaga funa olte enabuketa ani mugani lejera chura ana jajjabe sura fi jechu mali fojina ma jetamma wante rafun qabdu bekka utu hirbi akam sigodu ali ali tumate nyumogna ali ali tumajen manabum saga fanna kumarsete yero barata weeti bokonnabo bajjimo wi barbaade den gaadisa we jala dake tisa gaafu manake akachisu yero sana ke narrafa bakar mo gudda rafa ofin bebo dawolame barata an class de be weeti lama sadifa barata toni rafo jacho gana classike sana dabani na barbaani acetina rorro kotani manabamu saati classike sarfa ina kasani malu jetta bakke malu raftana ndir ya background di ko wanin be nefsi fedi barno taw wanani qamne tfakkatera sakana walqabate le manabamu sarra hari amira jacho da
kalakawanki yakeesa kanumna faratti yefatokuni baka gudda kanan kanu fida jichan kan dubbat fadesan yadrimeisa barakum lamabja hoji sammo barakum lamaftor bajalqabe barakum lamafuda furitti hoji generator altakkan umne electrica guttate sanaboda waggagutu ofisatin ofumne saujeta jede kana koppe suime
di nami hindanda amajede hojjetu milkawo danda gafa hindanda amujennu hinkufna kufatin kenya gafa dorgomne ton tane gafa hindanda amakun jennetu kufna ajuda marsin jechun barbade wa umti adunya kanarat kalakni tiyara dabalate konkolata dabalate wantun jirani dabalate wantu jiru hundumtunuyo nam hindanda amajede yadu namatokko qofarati tiyefate jechu hata ugoru harra umam nundumtunuyo technology dan badade dundum technology fayada mara kanab gababat marsin jechu barbade technology ko ani recycle system inko battery da sourcing ko jarqaba gikitara charger ifsa ala jiro kanara charger yo isan kan injirete emo panale ra charger kaneti charge situ yo adu gari injirate guya afur adu gari yo jirate panale qofa yo te ejjira yo isan jirate guya sadi bodde voltage chargeri wan qabo fi ni gafa charging sa full tau sida ba ejjira tekesti si erga fulita era sinjara yo tibu kenjer tolete abba era sinjara charge ti kuste ku guya ha manafsi gargara sinjara tekesti si erga wan der akasiti recycle system ikan umne battery yokan energy to korra energy charge sun indanda kana sansi ko fajjedo ton dan ofiko yali kana nargeje wanin iro dira te dabbe fidu nande nyira kanafi energy to ko charge suf energy rayote e indan am so kanaf energy power bada kanaf nuti energy of danda ho jenne technology kana umu dande nyira kunimo merkanaye akabiyete tis korana rete e lugata unsa certificate heddo qabade nyira ichala recycle system je chunga kun adunya tiga fite wanda namo danjare electrical engineering baratani heddun sane na dubisu mata dukkursu danda recycle system je dogaru nuti wantin achikeshet fayedame engineer otondane electronics system da electronics system yetun gababa matti wanta sagalein qamne wanta baba anyanne wanta bakka bakasocho udanda udajachula achratti malinda baleyo jette bilbilahar kanakaton enyuyu technology gana biye barbade tae utu biye sandangesin bilbilanto acho akadanda kodi mata sati godate security te akahojetamu bifahamma ya ata eni dakalin technology sana kalaku danda yejuda jelqaba tikko to kon kalake wati dibasadi kanjetun kalake itane foye insa samu wati dibaje an kalake amammo wati kuma dibashanin kalake akasti daganin deju ta dafe kanaf technology inko wati ranga kilowatti anga megawatti tikutechu danda achu
jelqabas generator kana kanumne electricity wati dibasadi omisu achi kawati dibaja achi mo kanwati kumatokof dibashine ujete koppesu kan dubatu fadesan generator risa sarkawati kilowati fi megawati tu kopau kan danda uda ajada. Inilah meta kolektif desaan kopese, mesha laboratory, kanggar tu di gashara kuban kofan adabasuda. Isas barakumal maaf torba jalkabe, barakumal maaf segari tuji satu murai, barasumasan. Akabiyati bekamumti itargati jira.
Sanawal kabate, mucanto kakadingkata agara nami, matan saat dokate, ayo saldam dolo sene jira. Mucah sana natu gese, gafasinu, mucah sana molopuran jira. Ustala sana kisati, operation ni tawad afke, igin abame, matan saa lafien saa cabi kisawambwe, operation ni tawad rekaman, samu kisati ikawan jirufi, sabode ulfata wantif, igi barbadami, iga kana barbadamu rati, namit iga kenu ganatufi, iga buze kenne, mucah nangga sitilu bunsanu jala darbe ole jula. Gafan kana lalu bayir rifatde, hamu yomiti kunta anjade, isabode, percenen, tiga bata madeven, laboratorium sistemi kana dawo cumba pada, oji kala kana jataiden, dekir sana gori jere, isabode, yorona kabe, laboratorium dawo de, malakam tako jotu malifa ko jotu ndosa ergan dawo de bode, waggato ko kisati, laboratorium sistemi, asharat an, kangertu iganama imun hojot de jotu de.
Kalika wan kanafi, kanen kanu farka kabu feda sanggaru, sababade gersat abisa, gano tayo dudafi, akasumat tijera, jada.
Kau isian debu dua tiang debu jette asih ada mana kita datta ada mana kita jual jette asih uji kita istung kau ini sih berbaca hingga kan hati demne malaf kun kan tahu dan supporti wanin jere degar si wanin jere mana kabda mati kabda jeracu kabdi akan amat aku ti mana kita wan sih berbaca sujira ukup setille hingga wan tinial sur abiti kira erodar be ya namun social media argu dan lo really wa sena ba yana magaddis su da kana nuti an degir si gama bratin juru akka juru ta e nam yu si degare bare hamma humna sa disi gargara na mitokko namato komo gargar si namato komo la fati yadde si gaudi su dan nam ikun yo re walti fe garu gargar si sa si bukki der bebi yetti kana af debi bo abu su danda kana af nuti kara supportitin ya umot mayroma dorminu kenne produkti kena kagara internet gara gabat esno fimo tokos ka sample ti jechuda mi anu bitera nyatanu kenera moranu sikesa kanuma kanwe fayada mayro sababu mati ko brange ref technology kana ise yongale kara dabata maf yojette ise gale amati ko ndadam mati ko jiraji fafte of brother ben harmi ko fabbe ko gargara hojjedde jechuda galingal fadun arragaru armeko gargaru inafe matiko gargaru inafe wanundu ma isem buse defe jechuda unkan kana miti samuna bijanne ufata micchu fanga mama mora inur sikese tirakkanu jollen mora sala kese jiranen biyeko jechuda amma yona wal anzon kun jira jechuda
fedesan hojjumne ipsasa kana afkarul fate carraqi rejirachu kana fisammo garina mota shanka bujede duka yadrime kana dugum sudafi hojjita jirra jada Dergaggoo yenoo kamaan weli meru isaan keessaa tokkodha.
Deeggamsa gama isaanii jiru osoo silasii kaasee turedhaan.
Deeggarsi gama hundaan jiru maal fakkaata deeggarsi gaansi godhamaa jira
jechuudha. Okey. Dhugaa dubbachuuf deeggarsi gaanu godhamaa jiru. Sadarkaan nuun jiru irratti jechuudha. Kalaqa guddaa nuun qabannee jirruu fi kana booddee kalaqa gurguddaa qabannee jirru wajjin gaafa wal bukkee qabnee ilaalleennu even kompiitara mataa isaallee laaftoo mataa isaallee hin qabnu sakaan iyyuu himne jechuudha. Bilbila keenyaan fayyadamne hojjennaan. Amma amma kan nama rakkisu ilaala. Amma saat sensation saja terkena lera bulan ujungnya bateri nur aktif itu bahaya challenge kita sejara. Wanita ke atas ni wanita kawan najeru, wanita kawan najeru fi, wanita overkak kami tu mungkin madah lanjut. Karena kami untuk kerja kuda bayar nur berbaca sah. Di kerja ganda tanah nuni, wanita kau jenno, ofikinya taman untuk wanita itu kami. Amma kerana ganda tegar wanita nur kerja kawan najeru, wanita nur design gua najeru, wanita uguman lafa buih uji kuda jatuh ni nur kata fadim. Sebab isah sana nur ilal tan umri najol le anun. Darjah gugatan. Wanita nur kami berkumpul sah kami sahdi kanat. Dan di atas muka abang nama dia, gambar mana lekat ini kami. Karena aku cerita dia kerja tu organ ini, wang gudah jadi cerita ini. Karena aku dia kerja dia harga changer. Dia kerja gudah bayar berbaca sah. Garis bayar jadi cerita afi cerita. Even orang tak kalau jadi cerita afi le, itu tomis no lewa no berbaca sah. Itu tomis ni nama dua orang yesus no cerita. Mama pak komisial link kami. As kisah no jerah cang dua nama kalau jadi debut nama le, sabo dia mana katakan le, faham itu. Karena jadi cerita le, itu tomis no orang tak gudah karena itu na saban dua malah lah karena kapsis no bayar berbaca sah cerita. Kanaf kalau tika nanu tu tinu yadame, utulafanu kabate, nuno gumba kini ujicu la bayi murtefan nejaranun. Nuni ofike nyeramit kan dabaru. Kanu robaiye fadasa jinga fanaso, buaya sa jering sa bayi nakasa. Ofisa dua rafa kajeracun kabne, sabah rafa kajeracun kabu. Inovator seri dekanan ugabi fanacaratiran.
Doktor Engineer Ndala Abebe Barresa akasumasimo, tergagut ujicu la kaujatan jeranevi, gursa akakenan dubatu.
Me laptopi singa fanasa tibane. kuwan salpar garu namas kaane tuta namakanes namukti kara de matokko use dan tele laptop use rite enkamani jollen kun garu gafasan dan detti sani tini sadar ka guddar gaani qamoti motumma wori sadar ka ministera rajirani guya galte panna guya e bajani su fisani ufatani wajolle kana fundra kaani namakanes harrada harratu sani of birat qabdani namni tokkochun atomic bomb ina nojetame qalbi namakeset wanta atomic bomb bicalu dukkana biye kana wanta ifsu dandau nu hojjecha urjirani kanafi support gochun motumman ste mutumotumman birada badan jenan gamakotin
amma fonaito china kesetti bakabultinu kenname samoda umsharat tojita jirra kanjedu fedesan hati warrafi mucandurbaisa sababde gersaga inergen darbesmo kalakni isas kero mishatin chenefi arrele matinsa rakko kesaka jirandubata gabas sagale amerikaf galmudawit finfinera
Copy and Amanda Musicat. Copy in Kuni Sambatafi Dilbata, Sagale America, Saganta Afan Oromura, Kan Sinidarbu. Copy can I come to second Sinidis and Dufkan Murda.
Aye, copy Kenya harassed Botantit Banaba and Kesa to Kokanta Angel Kavna, Yanid Dinku, Kosa Easy Yet. Enyu fi akasena ke kachisa ke najirtu imbegnu garu kunoti
kanga ko barbade bakande mulle singa fatu gara ko tu nabeka kaya ko tu natti mana keka dupatu shake tu dukano tule ayanu ma abba ko tu neega namburu shake tu dukano tule ayanu ma abba ko tu neega laki malo jarana wala kabajnu Osadi si atuma fagadu halala wayu Godani sasena tiga doni metika tiga doni garani kayu Godani sasena tiga doni metika tiga doni garani kayu Sapa malamba ni garan halatani
Donala sige siti turela mkuru
dhaggeeffattoota keenya amma immoo gara oduu ammeetti ceena. Gaaddala gammachuutu nutti hima. Sabbar zeenaa maaltu ta'ee?
Rasa sirasa
jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii dandamanna muuziqaati. Qophiin keenya itti fufee jira. Sirbootaan Booranaa jaallatamoo ta'an keessaa inni tokko sirba Lookoo Ashaaneeti. Sirba re'ee jedhuuni. Re'ee faarsi. sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan hordofaa jirtan qophii dandamanna muuziqaati. Sabboona Tafarii sirba bara kana baaseenii Faacha Leencaa jedha. Dandamannaa keenya waliin itti hafu.
Amerika sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bula.